Masalimo 95. Adanda ulira antu, alemegeze, na mfere mulungu wao wankulu. Tie nitimbire Yehova mokondwera, tifuule kwa thanthwe la chipulumutso chathu, tidzenacho chiyamiko pamaso pake, timfuulire iye mokondwera ndi nyimbo. Pakuti Yehova ndiye mulungu wankulu, ndi mfumu yayikulu yoposa milungu yonse. Maloza amadzi kwa lapansi ali mʼdzanja lake, chuma cha mapiri chomwe ndi chake, nyanja ndi yake anayilenga, ndipo manja ake anawumba dziko lowuma. Tiyeni, tipembedze tiwerame, tigwade pamaso pa Yehova amene anatilenga, pakuti iye ndiye mulungu wathu, ndipo ife ndife anthu apabusa pake, ndi nkhosa za mʼdzanja mwake. Lero mukamva mawu ake, musawumitse mitima yanu ngati ku Meriba, ngati tsiku la kumasa mʼchipululu, pamene makolo anu anandisunda, anandiyesa, anapenyanso chochita ine. Zaka 40 mʼbadwe uwu unandimvetsa chisoni, ndipo ndinati, iwo ndiwo anthu osokerera mtima, ndipo sadziwa njira zanga. Chifukwa chake ndinalumbira mu mkwiyo wanga ngati adzalowa mpumulo wanga.